Revolution.
Yeah, do not waste that shot.
Tunawezesha, tulali, tokesha, tukipunguza pressure, na analyze measure, tuenda mbele, na kelele, niko na dizitele, na wachenga, ni itepele, nyao zetu ni za milele, hawaezi kuondoa, si tusha topoa, tuko hapa kupomoa, muziki tusha funga na yonoa, kila kitu tumenoa, chunga usiachwe na meli ya noa, mizani boa, angani ya dikwani, utukosi na machani, niko na kebuku hapo ndani. Revolution.
Revolution. We need a resolution. We need a leader. Revolution.